lusha kathini ngaphela ukuthi wanesinta nasena lutho uthando lusha kathini ngaphela ukuthi wanesinta uzozwa betha amadu gizinja kodwa yiwa bathathela namadu uzozwa betha amadu gizinja kodwa yiwa bathathela namadu kuyikobelani ndoda yomuntu kulo yine nenza amadu gizinja uzozwa betha amadu gizinja kodwa yiwa bathathela namadu nasela lutho uthando lusha kathini ngaphela ukuthi
Ngifunani nje ngiyazimela na
Ngihlala nendoda yakhe endlini uyebo uqoma madoda abantu Ngihlala nendoda yakho uyebo uqoma madoda abantu Ngihlala nendoda yakhe endlini uyebo uqoma madoda abantu Ngikomela
nendoda
Ikomelani ndoda yomuntu kulo yini nenza amadu gizinja wena hlala nendoda yakhe uyebo uqoma amadoda
I'm not gonna let you go.